me that smile, oh, oh, that smile. Mimi need a smile, oh, that smile.
Si cheki na yoyote, kula nina kubabako. Nye wengine viroboto, mnapitisha matako. Ukijiona msuli sana, utapendwa na babako. Imeshazi kukatama, mimi siyo levo zako. Kama unipendi unikome, unipendi unikome. 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 Kahuna lako unachako, unitishi kubabako. Unachojivunia matako, hilo shepu siyo lako. Kutwa kelele sikioni, kwani yako yaoni. Yanayo kukomaza usoni, mbona nayo yasemi. Kama unipendi unikome, unipendi unikome. 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 Nani amenuna aje, nani kanuna aje. Nani amenuna aje, nani kanuna aje. Nani amenuna aje, nani kanuna aje. Nani amenuna aje, kama kanuna.